Amasogo marunchi ondabikila bulunchi.
Promoter Kamiza Pro 256.
Echikula chachilunchi weisana bulunchi. Nyele la kujimjazi wa kwa gala, bali ya balala wakane vikuwa ngala. Leka nkuwomo kwa natenga kwa dala, sukari. Anita, 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 my love is for you, Anita. Yansuta, echilone masela yambika. Numirwa nyowe mba nawe, Anita, insanyuka nyongori nange. Amasima kuwela nawe chamani. Lava yo walunchiwa, motoka benzi ye kusanila. Ulichimuli change, chinetisa masiku machane fukirila. Sembela nkukuwa kama, inabinji vyena kutelekela. Anita na kupenda sana kipecha ngunyota ya subuhi tayangu nyumbani. Upesi wezi kanavyo kikuta na shidani, ite miko tayali.
Tayali
Anita, oh Anita, soje nyelela. Kujimjazi wa kwa kala, balia balalo wakane vikuwa ngala. Leka nkuhomu kwa natenga kwa dala, sukali. Anita, 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 my love is for you, Anita. Yansuta, echilone masela yambika. Numirwa nyowe mba nawe, Anita, insanyuka nyongori nange. Amasima kuwela nawe chamani. Baby, tuchese kidogo, kuju nipate. Anjo touch me, anjo touch me, obuo mi. Acha niki na wewe mpenzi wangu, you are my number moja. Unashiba, unaniweza, oye sitanitosha. Yesu zewe ndiko kuwe mpeta, tulifumbu sija siri kuta. Matula izeze nawe kolta, katano wafe watu sunire kita. Asima Anita, you go leave me crazy. Oh, Anita, siri kuleka. Tuchese kidogo, kuju nipate. Anjo touch me, anjo touch me, obuo mi. Acha niki na wewe mpenzi wangu, you are my number moja. Nina shiba, unaniweza, oh yes utanitosha. Nesu zewe mbiku kuwe mpeta, tulikumbu sija siri kuta. Matula izeze nawe bolta, katano wafe watu sunire kita. Asima Anita, you go leave me crazy. Oh, Anita, siri kuleka.
Promoter Kamiza Pro 256.